blood is stone.
Lopazi Gini, Gini, Gini.
Mola, ona narudi kwako baba. Naomba unipokee wendo wangu msada. Mola, sina wakumweleza shida. Sina kimbilio wendo wangu wafai. Kita nilipotoka, kuna dhiki sana. Nyingi, shida na matatizo sana. Sina wakumwomba zaidi ya korabana. Bariki, mziki, shule kwa sana. Mola we, Mola njariye. Mola we, mama kumjali. Bala nye kushie ili kesho ni msaidi. Mola, 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 bariki mola. Mola, 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 bariki mola. Mola, 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 bariki mola. Mola, 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 bariki mola. Inaitaji imani, Mola ni yaza imani. Lilo ya shetani niweze kuepuka. Na mine furani audhu bila minas. Kwa shari za nadamu, wenye roza jiras. Ambao ananifahamu, mbona naishi na usa. Tena tu kwa nidhamu, ila upendo mbwa that. Waome kwa hara. Mola we, Mola njariye. Ndoto zangu siku moja zitimie. Mola we, mama kumjali. Bala nye kushie ili kesho ni msaidi. Mola, 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 bariki mola. Mola, 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 bariki mola. Mola, 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 bariki mola. Mola, 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 bariki mola.
I respect you for your honesty. When we do the MC, BYK, Pakistani kuna mbaya. Watoto wa COVID-19, watoto wa Chief Center, Kasuku Diyala. Nakubali sana tu kisi watui. Nakubali sana wanangu wa Korea Kaskazini. Duri mchina, we credo, kwa heshima.
Silas, Gini, Silas. Genius music.